bali abakugumula nsonga heze benjigiriza ba sabye government ya Uganda ekole ekisoboka esewo buwaze mu nkola ya bonna basome kisobozesa okulinyisa omuwendo gw'abaana bagenda ku masomero. Tiide minisita akola ku byenjigiriza ente kata 57 okulagira wabeerewo okunoonyereza okuzuulukiridde abaana abalenzi abamalako ekyomusanvu okukendeera emyaka emitono gye ziddiriŋŋana nti omwaka ogudde newankubadde abawala babadde 2021 baawalenzi badde 2038 n'okusinga mu katono. Akati ssaabawandiisi kino kigatta abasomesa kiunatu Fulbert Baguma agamye nti abaana abalenzi basinze kuggweera mu mirimu egivaamu ensimbi nga mu kifo ky'okugenda mu ssomero bangi abeera mu kunoonya ssente ate nga tannatuuka myaka egiragirwa mu mateeka omwana okukola ssente. Ateesa nti bonna basome ku mutendera gwa primary ne senior nkola nnungi naye ebaye tennaba kuyingizibwamu kirungo kyokka nga vvula abazadde n'abaana abagaana okugenda ku masomero ate nga bali myaka egisoma.
Mu kifo kya universal primary education ne universal secondary education netutandika universal compulsory primary education ne secondary education tekijja kulaga nti bwe ziba ssaawa ez'okusoma teri mwana ali mu myaka egy'okubeera mu ssomero ayinza kubeera nga yetaaya nga buli omu alina okubeera mu ssomero ekyo kijja kutuyamba okugoberera abaana abalina emyaka y'okugenda mu ssomero kubanga bwe bakusanga era okugamba lwaki tuli mu ssomero.